do igar kan on kettino habaru suka ummator studio kalan gwadanta on gicciro mono kan habaru o aisa madadde mundi abdul mun fofmo abdul
jamnu alaka aisa habaru jidi gaddande alal o andan suka ummator wombe no hittinanni
der habaru didi hannani me pudire do silmaji kon no duda sanne ko suka ummator gidi jewde kasen mengi e noy non gado majju irdume nafakka be kebi der majju der yotar pindinol med men gadda filla ngar don to men gadda tarihi suka ummator ruko yeto habibu boccino yeso moni der wuro duci men kantrana o hannon no men boy wakkati fu fijo cunyinul balle
Aisa Lady Burkina Faso Alkamisa o andan fuddi batu hollude metal berne mu har ko darta mayde Thomas Sankara miccintenen himbe duuni ko 15 lewru October hitane duubi ujunare e kema jena e lasoji na e jeddi Thomas Sankara o andan wara wakkati mo dermo o tawra duubi woronje e jeddi Thomas Sankara o duuni lewru utti tane duubi ujunare e kema jena e lasoji na e tati ko jeñi laamu Lady Burkina Faso
non non bannira gada mayde makko suka ummator no giddi ceewde golle makko sanne Musa Adamu suka ummator mo dum buri annude e yee Sankarist ko weli mo derberne makko ni woni o wada iri golle Thomas Sankara men kettino ko banni me waddani men ko dum firti dengal fulfulde
marado fu mo wawta durude saptade ko hefti dum fu kan yottini dum hore mun dum wadi ko adi mi tokkitade koyde neddo jogido ndimaako mudum biteda Thomas Sankara deni mi tawama lay sendikaaji pelle jinganobe bibbe leedi ma politique fu hunde non ko weli kam e tefude du nata yeso waddude mballa am tawa senim be noddama no bawi laataade iri ko Thomas Sankara dum Thomas Sankara neddo non jollaamu dartingu mo jimmi sanne durwando bibbe leedi mum duniyaru ronki do neddo sanne
silma bi'eteedo Sara Conte mo Habibu Haruna bi leedi Niger wadi ko himbe no goni i ceewa sanne der internet ko buri heewde fu suka ummator wonbe der hubere nyamayno
non jaati wadi Aisha laabi ceewol silmaaji kesi di andan ni gaddi bayla gatti der burna himbe har ko darta ceewol silmaaji di anda amma fudu ni idi godi beedaade didi gaddan himbe tawabe der gadul silmaaji di se kettino den ko Hawa Mamma Siri ni endo majum waddi firta e fulfulde
kulle kesse kewde ngodi nonata e bokka nimbe radde to silmaaji do e dekude dun do internet baade silma kesse wadama do der Niger no yawi hebede yeru no sani magori ardido no kure to silmaaji ngate on wiri silmaaji deketeedi do internet do nafa kaji duddi ngodi
l'impact que ça c'est démontrer
ko dum holla kanni woni wattude nyanyal e tittinkinaaku der gadol silma dum lawol du fa hannen ko holla no himbe gada fa ceewobe silma on enda jaba ko wona no wi'e der silma on kaden du fa hande jon silma o du heba teleji mawdi gattande silma on illa be gi dereji neddo be anda gam be gi golal gal neddo wuuno wadude
cha déjà fait des preuves
na beida sambe kollal silmaaji to tawa fu no waawi ndarude o silma amma dum fu hatta jam en silmaaji e wado bedi no tawda e sadormaaji gom
les défis c'est un métier
ko hidaya der mun ni woni ko ni alla wadi golal no no hani wi'e gollal gal dermu neddo no heba ko wurdi goynaaki e YouTube do internet o ni no bawi gadi neddo heba cede sadonna internet o du hana wakkati fu neddo wawi darude silma on ga internet o dego no wodi sembe dogon du o wala kebol internet o du no jaadi dego
puis de coup aussi la connexion
bayle ko wari hande du har jawal silma waddi ko darol mudum hoyani nimbe e famude du silma o ye wodi lumo
aisa fedde sukabe ummatore bangere warte ji doton enden der hubere gayani 15 lewru October tan du ujuna di laso gadi sigilaaji golle ko nafa himbe huberde enden
non non bannirawo der golle de be gadi ni no wodi awo ledde ko be gadi e buwol de lokotorore bangere de me kettino ardido fedde denne sani madugo kum halan banni men fadel alu
c'est une union ki
no fedde non singande gam cedon dirol endam e waddude jonde jan chaka sukabe ummatore bangere de e gaya fu hawtade e gaddon ballam har non ngurdan gaya e Niger fo buwol wadama kambe awol ledde e jeddadon limbe kataaje tonder l'école bosado e loctorore bangere de min ngadi njeddigu sumreji wodi du nimbe hewbe ngari waddude mballa mu en der golleji dem tiagalnde nokkuje to jamaaje kawrata de buwano min jidana waddude mballa amin harto majjinon laabi der bangere de gam do hemre laabi chapande jetati din fu lore wauta tokkirte dum fudu loreji pipa e ambulance e der wakati haro haro buri
anka d'urgence
jonke aisa mosola sakiraabe meden rewbe tawabe ton enden der hubere dogonduuci hebake ga ruke ya habibu tawade der hubere de enden nino nyenyi sanne har gadano lo rewbe be enden pede wurtina ngarima
nonnon bannirawo suka debbo oni golle makko goni bojjinol geete me kettino tarihi makko imma abdul aziz dayumma ko mo halani banni men rabi mai kan
dubbe makko fuuna no ga e didi o laho o juuta faano fu ruke ya wurti labake le kolam andal makko e nyenyal har golle wadi ko imo no wakkati fu nder gallure e warde gollande nimbe
haka shikara ba dubi an je didi imi wada sirifina amma sai joni ko do wadi inne kan joni non do hebata kulle gollirde de zamanu inon no zamanu wonno yahira arandere ni imi wada sirifina imi wojjina geete imi beeda gira e konan netitta mi wada jande majjo kuma goddo ekkitinaaya e bawde alla deeno
o de be wade ci to ubangiji
no wadi golleji kaydi ko sukabe ummatore ngata de ngalano kejori ko emu deeto rukaya wana nonnon gollal makko gal yettore alla gal wallimo hejjude hore makko
alhamdulillah yettore alla kile kewde idu heba umfani majjun sanne emi wada golle kana semi jami sarobe an hede go ma mi wallirta inna
tema kama ihiya
rukaya habibu watana na gollal mu wuro wakati fu imonode tabatuli dewle lamruji e konandi amum
to wala wakati mudum wada take sei ama potiri jande no na konji kowle no gade sanne nayi e julbe no na cho'aki jande emi heba yaadu yes sanne do
debbo gardo fedade to rukaya o nani beldu gollangal sanne
rukaya kila kewde no onaka fadi hana duminta rebe bendu nana beldum gollangal debbo fedi no do mayi ina ofu sey jama to ina yeyi ko feda imo wayi gollal makko
gasse iri golle ko rukaya habibu wadi dum no misali non ko sukabe rebe doganduci kani golla gam hejorde ko emun
aisa jonke se nata nder fiyoji cionyinol balno
hannon fedde latobe balleedi Portugal haaliri dum talata bittido oni Cristiano Ronaldo kandu nangi kenyaw coronavirus o wari o beedi ke Neymar e Kylian Mbappe e Zlatan Ibrahimovic latobe bal be nyaw coronavirus Cristiano Ronaldo o wadata latol bal pangol wadego alarba ku fay warugo chaka leedi Portugal e leedi Sweden o men kantani o habaruji amen kuska ummator miyetti ketinaki on kettini men de on gidi ettinago habaruji onyo on dora e rtr tatti didi imma jose ke tiragodi on kiyari